Once again, let me just give thanks because of this beautiful time that the Lord has given us. It has been a good day, a good week, a good time to meet with the saints and worship, bowing, exhorting, and singing songs of glory to our Lord Jesus Christ.
Lakaratu tsikulabwino, sabadalabwino, imene takaratu ngumana pamodzi, ndiku gwada kulemekeza, ndiku kweza Yesu Kristu ambuye wathu.
We understand that this brings thankful to God because it never happened just for granted.
Ifeluliziwa buno kuti ichi nchoyera kulemekeza nacho Mulungu chifasitima chitenga chimwe chizolowezi.
And we understand that each and everything that happens in life is what the Lord has already predestined before the foundation of the world.
Nothing
wrong, nothing bad, nothing in surplus. One can add that the Lord never put it his name.
But
all things is upon his glory, so that the glory and honor be unto him all away because of whatever him purposes.
And we have
been in the book of Romans, chapter 11, from verse 1 downwards.
Monga takhala tili mbuku la Roma chapter 11 kuyambira ndima yoke yamba kutsika pansi.
We have been blessed with the mysterious gospel that is revealed in the scriptures through this text.
Tadalitsikatu ndi zinsisi za mawa ambuye zimene zavumbuluka kuchokera mawa amene takhala tikuwaona.
One of the things that blesses my heart is that when you read it, you understand physically, missing the true and only way, but when it is the God to reveal Christ in you, then is when you see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Chimodzi chomwe chalimbikisa mtima wanga munkhani yomwe takhala tikuona pa nkunena kuti ukamawerenga mawu monga mathupi ndi kumafuna kumvetsetsa monga mathupi makhala kuti ukusemphana ndi zinsisi koma ngati kutakomera Mulungu mwini wake kukuphunzitsa ndi kukuzindikirisa zinsisizo pamene umakazindikira kuti muli Yesu Khristu pachikidwa.
We see here, David says that let their table become a snare and a trap, and a stumbling block and a recompense to them, that their eyes be darkened so that they do not see, and they bow down their back all away. We see how the Lord works.
Tinaona kuti munga zikuonesedwa mundima yake ya 9 kunena kuti ndipo David akuti gomerawo likhale kwa iwo ngati msampha ndi ngati diwa ndi monga chokhumudwisa ndi chowabwezera chilango tikuona mmene Mulungu amachitira ntchito yake.
Let us go today, that is 33 of verse 25 of Romans chapter 11.
Ndelero tatiyendipiteni tu mundima yake ya 25 imene tiyaone gawo lachitatu ya Roma chapter 11 imeneyi.
But we start from verse 19
downwards.
Whereby it says, you say then, branches were broken off that I might be grafted in.
Munga ndimea 19 akuti ndipo kapena udzanena. Ntambizo zathyolera kuti ine ndikameza nditsidwe nawo.
This is the saying of the Gentile because he has been grafted in.
Verse 20 says,
because of unbelief they were broken off, and you stand by faith, do not be noted
but fear. Chabwino, iwo anatchorerwa ndi kusakhulupirira kwawo, ndipo iwe unayima ndi chikhulupiriro chako, usamadzikuza mu mtima mwako opatu.
Here we see that others have been broken off because of misbelief or unbelief, while others have been recruited because of faith. Now, what is faith? Faith is Christ Jesus.
Ndiyo abatikuona pamene ena ajoselwa chifacha kusakhulupirira pamene ena wakwatisidwa kapena kulumikizisidwanso chifacha chikhulupiriro ndiye funso nkumati kodi chikhulupiriro nchiyani chikhulupiriro ndi Yesu Khristu.
Verse 21. For if God did not spare the natural branches, he may not spare you
either.
Here shows total abasement of one before the Lord. You need to be bowing, always decreasing, he must increase.
Abantu wakaonesa kudzichepesa kwatundu kumene munthu amafunika kukhala nawo kunena kuti ife tinafunika kuchepa ndipo iye anayenera kukula nthawi zonse.
We should always come before the Lord in total abasement, because what makes you to be recruited, if there is nothing good, nothing decisionable from you, it is only but by grace alone.
Tinayenera nthawi zonse kubwera ndi kugonja modzichepesa kwatundu. Chifacho mwenye divanga ipeo kuti tirengedwe tiipe chisomo ichichi. Sinchito za tuza mwenye kapena chisomo jatu kapena kuganiza kwa tuwa hiko manchisomo joka.
That's why some other times you think about the grace of God upon you. You can never even have a small few times to boast, but always to bow and cry and say to him be all the glory and honor because of the sovereign grace that he has shared to me.
In the Chikondi Chamulungu, chimene chakhala pa iweyo, kapena chisomwe chimwe chafikira pa iweyo, palibe chifundo kale chimodzi chimene ukhoza kudzimva kudzikuza kudzitamanda nako, koma nthawi zonse kumakhala kuti ndikugonja ndi kudzichepesa, chifacha chisomwe chachikulu chimene chakutenga iweyo kukaufikisa pamenepo.
That's why verse 22 says, therefore consider the goodness and severity of God in his those who fail, severity, but toward you, goodness. If you continue in his goodness, otherwise you also will be corrupt. For the truth.
Chifaya kandi mabwende tuwa kuti, chifaya chachiyo wanani, chifaya so, ndi kuma antima kwache kwa mulungu. Kwa iyo ada kwa kuma kwache, kuma kwa iwe, chifaya so chachiyo mulungu, ngadu kalamu jikarire chifaya so mu, koma ngati sutero azakusadza iwe.
Here again there is two ways that those are the characters and attributes of God.
Ndero abanso pakuoni kamalo mawu awiri amene ni makhalidwe ndi machita chita a Mulungu.
Number one, there is severity and there is goodness.
So chichiramba ndi pakuoneka kuuma mtima ndi pakuonekanso ubwino kapena kukuma mtima.
Which means when you need to speak of God is full of goodness to the erect and full of severity to the unerect.
Kudana uzuri mkamaya ngana makhalidwe a Mulungu kwa munthu amene ndo chimwa osankhidwa Mulungu ndo koma mtima. Koma nthawi yomweyo kwa munthu ochimwa osankhidwa Mulungu ndo koma mtima.
You can see religious groups of people never see God as having the severity.
Ndi mukhoza kuona magulu azipembezo mmene amaonera Mulungu iwo tusama muona Mulungu kukhala koma mtima.
Because they think that God loves everybody.
Iwo amaganiza kuti Mulungu amakonda wina aliyense.
And they think that Christ came and died for everybody.
Nchifayaka amaganiza kuti Yesu Kristo anabwera ku dziko lapansi kukafera wina aliyense.
That's why they excite their decision in choosing God, thinking that they can have a decision or a start a step to Christ Jesus.
Mchifanya ke iwohu, ama bwela niti ganizo chofuna kusanka Yesu Kristu, kuti wakoza kumusanka Yesu Kristu. Kumaona ngati Mungu wako kukopeka niti ganizo zao zimini wakoza kumusanka iye.
But the true gospel has got two sides.
Kumaru utendo weni wani wabudo, lini magawa awidi.
Because there is two people before the Lord.
Chifaba liantu awidi babasoba Mulungu.
Number one, there is people that God erected to eternity, those he loves. And Christ came for them and died for them and snatched them from the hand of the devil, and they are the sons of God, the erected sinners.
Poyamba dubaliantu, amene Mulungu anawasankhira kuchokera pachiyambi ndipo Yesu Kristu anabwera kukawafera amene ndipo nzimwera avubuluka pa iwo amene ndiwo chimwa osankhidwa.
And number two, there is other people that God created and erected to themselves. That would be difficult for them to be recruited and be sons of God by all means.
Ndi gulina la wantu ndi anthu amene Mulungu anawalenga ndithu ndipo iwo anawasankha kuti amene wakaonongeke anawalengera chiwonongeko amene osangathe kutemera kukhala na Mulungu mwina muli monsemu.
This is just all the way before the election of the world. Because we see in Genesis chapter 1 when God was creating the world, he says the earth was full of darkness, standing for the unelected people that left to themselves, and there is two darknesses that were seen there.
Tikamaona kuchokera pachiyambi mbula Genesis tiona mmene Mulungu amakalenga dziko lapansi kunena kuti ndipo dziko linalozeza ndi ndima kutanthauzona kuti panali ndima magawo awiri a ndima umene unalipo mmene unalipo pachiyambi umene umakayimira anthu ochimwa ku dziko lapansi.
Let us go to Genesis chapter 1.
Tadi ndioneni mbuku la Genesis muti oyamba.
Whereby there is a creation of the heavens and the earth.
Pamene pakuonetsedwa kuti kulengedwa kwa kumwamba ndi dziko lapansi.
Verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Here is the preamble of the preambles. Verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
But when the measure would zigola pass in the body of Pandagantu, the one dima unaliba mamba banyanja, the one simuamulungu funga jiraba mamba pamazi.
Here we see the preamble that the earth was without form and void, but full of waters, and the darkness covered the water that was there, and the Spirit of God was hovering upon the face of the waters.
Apart from the zigo la pansi linalilopanda kanthu, ndiponso kunena kuti dzikolo linalilofungatidwa ndi ndima, ndipo mzimu wa Mulungu unali pamwamba pamadzi, umene umafungatira madziwo.
Here there is more things. Number one, the earth has been created.
Apart from kuoneka zinthu zingapo, chiyamba chinena kuti dziko lalengedwa.
And it is full of water with that form, with the, that is void one.
Primera di longo zaza di madziro panda maonekedwe.
That is number two. Water was everywhere.
Chimchajuri kunena kuti panali madziro pamene.
Number three, there was darkness. That was a man. That was on the face of the deep. While on top of it, because there is water covering the whole earth, there was the Spirit of God that was hovering over the face of the waters.
Ngechifanyira kuti pali madzi amene ali pali ponse pa dziko lapansi pamwamba pakepo kuti pali mzimu wa Mulungu umene ukufungatira madziwo.
The question might be, why the darkness was the first thing to be seen before the light came?
Koma kufunsa kumanyana kuti chifukwa chani mtima unali chifuyamba kuoneka kuwala kusanaoneke.
Because of the three, God says, let there be light, and there was light.
Chifukwa mlima chitatu ndikuna kunena kuti ndipo Mulungu anati kuyere ndipo kunayera.
Sin, as we understood, that it's a symbol or a sign of sinfulness, of sins, darkness.
Mukuta sono kuona mene ndima kukawo nekira munga chizindiro cha uchimo mene kukawo neka mene nekuru.
Because the darkness was there to represent sinfulness of the people.
If I don't ndima ondari mene kukai mira uchimo wawandu.
But God commanded the light upon the darkness, and the darkness fled, and the light was there.
Kumpana Mungu wanashito lamu nita sobano kuwala kunenda kutu kumwele, nipo kuwala kujakuta kwele dima wanatawa sobano.
Here we see the light creating the day while the darkness was there. The light came to create the day.
Ndetiwo na sopano kuti kuwala kuti ndikumukukapanga kukalenga tsiku kuti likhalepo sopano.
Because on verse 4 says God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. The light created the day.
Mungu ndiye na mundi mechi na iyo akuti ndipo Mulungu anaona kuti kuyera kwao kunali kwabwino ndipo Mulungu analeganisa kuyera kwao ndi ndima kuwala kumene na kutchera sopano kuti ndi tsiku limenelo.
And this life is no any other thing but Christ Jesus, as we read in John chapter 1 from verse 1 downwards.
Komatu kuyera kapena kuwala kukoma kukunenedwa ku usiku inanso ayi koma Yesu Kristu monga tiona iyeyo mu buku la Yohane chapter 1 dimeke ari kutsika pansi.
He being the right, he enlightened into the world, but the world comprehended him not. He lighted into the darkness, but the darkness comprehended him not.
Yeyo tumonga kuwala kweni kweni anaonikira mdziko lapansi koma dziko lapansi silina kuzindikira kuwala ko iye anawalira mdima ndipo ndipo suna uzindikira suna muzindikire iye.
Another thing that here is the scene is that God saw the light that it is good. Christ is the only one who is good. No any other one, no any other person, no any other thing is good before God.
Chinanso chomwe chiona apa nkunena kuti Mulungu ataona kuyerako anali nakuti nkwabwino kutanthauza kunena kuti ndi Khristu yekha amene Mulungu amamuona kukhala wabwino palibe ndi munthu ku dziko lapansi kapena chine chilichonse chimene chikhoza kukhala chabwino pamaso pa Mulungu.
He fully shows that there is nothing bad before the Lord. The Lord God is the only one who is good.
Ichi chitanthauza bwino kunena kuti palibe kena kali konse koyipa pamaso pake koma kuti chilichonse cha Mulungu wake ndi chabwino.
Here the first thing he told is that when God says, let there be light, the light rises into the darkness and the darkness frees it from the light.
Ndiye chinthu china chomotiona apa nkunena kuti pamene Mulungu anangonena kuti kuyere, kuyera kuja kunakawala mu ndima ndipo ndima ona kathawa kuwala.
Which means when the light rises upon the waters that were covered by the darkness, soon after writing, the water was on the open ground whereby it was seen without any problem because the light has lighted there, the clearance is there, darkness has spread away.
Ababa akutanthauza kunena kuti pamene kuwala kunakawala mundima pamadzi ajawo pamene madzi andima ujanalipo mwapa pamadzi ndiye kuti kuwala kuja kutawala sopano madzi aja anathana kukaoneka bwino bwino chifena kuti ndima wathawa mmalo mwake kuwala kwafika ndiye kuti kuwala kuja ndi dziko linayamba kuonekano bwino bwino.
Which means the water that were in darkness now here received the light. Now the waters are in the light.
Kutanthauza tsopano kuti madzi aja amene ali mu mdima sopano afikiridwa mkuwala ndiye madzi aja ali mu muwawala sopano ali mkuyera.
Why of the five God put the right day and the darkness night? So the evening and the morning were the first day.
Pamene ndima yake yachisanu akuti ndipo Mulungu anatcha kuyera kusana ndi ndimawo anatcha usiku ndipo panali madzulo ndipo panali mmawa tsiku loyamba.
Here
we see
that it was good.
Verse 6.
Then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
Pamene ndi mechi ano nchimodza kuti ndipo anati Mulungu pakhale thambo pakati pa madzi, lilekanise madzi ndi madzi.
Verse 7. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so.
Ndimeke isanu ndichiwira kuti ndipo Mulungu anapanga thambo nalekanisa madzi anali pansi ndipa thambolo ndi madzi anali pamwamba pa thambolo ndipo akunatero.
Here we see waters divided by the firmament, above and the under waters.
Ndipo apa tikuona madzi akugawidwa akugwisa ntchito mtambo ena kukhala pamwamba ena kukhala pansi.
There is nothing wrong with the waters that were under the firmament, and nothing good from the waters that was above the firmament, but God made it to be clear that the waters should be divided because there is a meaning of the division.
Panalibe kukulakwisa kapena kukhoza kuti konse kukhoza apa madzi amene anakhala pamwamba amene anapita kumwambaja. kapena kulakuisa pamadzi amene anasala pansi. Koma Mulungu mwini wake anachikira kuishi kuti chikakhale chizindikiro chakugawa kumene kudzachitika.
First of all, the darkness covers the whole waters, but there was two different scene of waters, because there is water above, touched by the darkness, and the Spirit of God hovering, and there is water upon the deep, that was all in heavy darkness.
Oyamba tutiona kunena kuti paja panali mdima umwene unali pamwamba pamadzi aja ndiye kuti apa pakuoneka kugawa tsopano pamene pali madzi ena amene apita pamwamba akhala pamwamba tsopano pamene madzi ena asala pansi amene asala ni mdima waukulu uja pansi.
So the waters that were under the deep were again covered by the firmament to be in a very darkness, while the other waters was above the firmament, whereby the light rising upon the waters, and the darkness spread, ran away, and it was the day.
Ndiyetu palimadzi amene asala pansi pa thambo amene akutidwa ndi mdima. Mdima uja mtambo wakaonjezera kukagawa paja wakaonjezera so mdima waukulu kukakulisa mdima pamadzi apansi aja. Ndiye palimadzi ena amene agawidwa so ndi mtambo uja kuti apite mwamba amenewo ali pamwamba pakuunikiridwa ndi woyang'anidwa mkuwala pamene.
This is the sovereignty will of God.
Utu ndiye ulamuliro wa chifuniro cha Mulungu.
And it is picturizing how God works without one disturbing him.
Ndiponso ni chithunzi-thunzi cha ntchito ya Mulungu mmene amachitira popanda wina wake kumsokoneza.
From the preamble, God set forth the people that will be, well, that the right will ripen upon them, and they will see Christ from the scriptures.
Monga kuchokera pachiyambi Mulungu anadziwira atungwikiratu anthu amene ati kuwala kudzawafikire amene adzakaone Yesu Christ ndikwazindikira malemba.
And there is others that will be left to themselves, that will be difficult for them to understand and see Christ on the scriptures.
Ye pali ena osiywa amene Mulungu anawasiya okha amene kwa iwo ndikovuta kuzindikira malemba ndi kumzindikira Yesu Christ.
Because John chapter 1 verse 9, 10, 11 says,
chifukwa mbuku la Yohane muto yamba ndi maike ya 9, 10, 11 amanena kuti,
number 1 verse 9, that was the true right which gives life to every man coming into the world.
Chinthu choyamba chomwe chioneka mu ndime yake ya 9 akunena kuti uku ndiko kuunika kuwa akuti uku ndiko kuunika kwenikweni kumene kuunikira anthu onse akulowa mdziko lapansi.
Yeah, he's speaking about Christ Jesus, the light to those coming into the world.
Abata kulankula za Yesu Christ amene ndikuunika kwenikweni kuunikira iwo olowa mdziko lapansi.
Number 2, he was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him.
Pamene chipisa chiwiri ukaoneka mundime atene akuti anali mdziko lapansi ndi dziko linalengedwa ndiye koma dziko silinamzindikira iye.
He is speaking from all the way back to the Genesis chapter 1. Being Christ the light, he is the creator of the day. He is the creator of all creation. But even he is the creator, he lighted upon the people, but the people comprehended him not.
Ndiyo akakubula nkhula izi kuzichotsa kuchiyambi kuja kumene timayang'ana kubula Genesis kunena kuti Yesu Khristu ndiye wolenga wa china chilichonse. Iyeyo ndi amene analenga dziko, analenga mdima, analenga kuwa, analenga china chilichonse. Koma ngakhale analenga zinthu izi zolengedwa zonse zinatha kumuzindikira iye.
Here Paul shows that it is very difficult for one to comprehend Christ or to understand or to realize Christ if he is not
Here
to conclude on this point, it is very difficult for one to understand him. It is God himself that makes one to understand him.
Abantu bagomba kutatekeza kuti ndikovuta kwa munthu kumuzindikira iye ngati si Mulungu mwini wake amene wachita kumpanga munthu kuti amuzindikire iye.
That's why when we go back to Romans chapter 11, that we are in, more especially verse 22 says,
chifayaka tikabwera kutsenga omwe tikuyangana mbuku la Roma 11 ndi 22 yakuti,
it is speaking about the goodness and the severity of God.
It is speaking about
the slaving of others and relating to themselves
of others. It is speaking about the unbelief and
the faith to others.
Akulankhulatuza kusakhulupirira kwa anthu ena ndi kukhulupirira kwa anthu ena.
Which means if one realizes or understands this mysterious gospel, it is because of his goodness. And for one who not to understand it, it is because of his severity.
Kuranda uzatu kuti kwa wina angata anata kumva utenga undi kukhulupirira utenga undi chifukwa kukoma mtima kwa Mulungu. Koma kwa wina amene sangathe kumva utenga undi kukhulupirira chifukwa kukoma mtima kwa Mulungu mwini.
The goodness of severity is because once he is coming with his severity, the step out is bringing goodness to other people.
Ubwino wake ndi chipatso cha Mulungu kapena kukoma mtima wako kunena kuti kwa iwo amene awapulumusawo amakhala kuti Mulungu ndi wabwino.
The more severity God is, the more goodness God is to others.
Pamene chipatso cha Mulungu chikuchuluka kwa munthu wina, pamene soti ubwino wake wa Mulungu umaonekera kwa wina.
Verse 23, and they also, if they do not continue in unbelief, will be trusted in, for God is able to trust them in again.
Pamene ndinake ya 23 akuti ndipo iwonso ngati zakhala chikhalire ndi chisakhulupiriro adzawamezanitsanso.
Here put it on the goodness of God to Israel and the severity of the same God to Israel.
Ndipo apa kuonetsa kukoma mtima kapena kufatsa kwache kwa Mulungu pa Israeli komanso kuma mtima kwache kwa Mulungu pa Israeli imweyonso.
Because here there is a part of severity that brings full goodness to the Gentiles. The same time at the end, there is a reconciliation of the Israel, that the speak of Israel, that God promised that he will save it. So there is no total rejection of Israel.
The Chifa Parishifatso, Chamulungu, Chimene chaoneka ndiye kukoma mtima kwake kwa anthu amitundu kuti akapulumutsidwe amitundu akalowe. Koma nthawi yomweyonso kukaonekanso chifaso chomwechi chizabwezeresedwanso kwa Israeli kutanthauza kuti pali kuyanjanisidwa kwa awiriwa chifukwa cha chifundo cha Mulungu mwa Yesu Khristu ndi kuti palibe kutayidwirako kunja kwa Israeli kumwe kwachitikapo. Thimu yamekati Mulungu chifukwa chifaso chake chikulu chimene chaonetsera ubwino wake kwa anthu ochimwa amitundu amene mwa iwo mmodzi ndi ine.
Therefore, if you were cut out of the Holy Sea, which is closed by nature, and were granted contrary to nature to a cultivated Holy Tree, how much more will be our natural branches be grafted into their own Holy Tree?
Pamene ndipindi ya 24 akuti pakuti ngati iwe unasazidwa kumtengo wa zidona wa mtundu wa kuthengo ndipo unamezitanisidwa ndi mtengo wa zidona wabwino mokaniza makhalidwe ako koposa kotali kunga iwo ndiwo nthambi za mtundu wache adzamezanisidwa ndi mtengo wawo omwewo wa zidona.
He is speaking about the olive tree by two olives.
Abantu akulankhula za mtengo wa azitona uwiri waba komu fasi wa kushiri.
There is a wonderful olive tree whereby upon his wish he went there and see the tree with all its branches and cut some of the branches and grafted in this cultivated the olive tree so that it should be burned and pass the road of this tree. Now it is because of it we thank God because of this amazing land.
Abantu ukugomeselwa amulungu mwini akupita kuchire ndikugapeza mtengo wazitona kumeneko ndikugadula nthambi dzache mwakufuna kwake ndikunyamula nthambizo ndikupita kugadula mtengo wazitona wapakhomo ndikugameza nisa kana kwakwatikisa mtengo wazitona kuchire uje ndiwapakhomo mwakufuna kwake kunena kuti mtengo wazitona wakuchire uje ulandire nawo za mtengo wapakhomo.
The olive tree, the wish, what will the olive tree never thought about being granted, no decision, but the owner, him, God himself, went there, and because he was the one who created all the trees, we repeat from the book of Genesis, he came to his wish and left all the other trees, but found this olive tree and cut some of the branches and he closed them to this cultivated olive tree. What a comfort to that as for all, what is an encouragement has been brought to that only three blights will be that has been cut and been granted to this cultivated forest.
Mungaru mtengo wazitona wakuchire umeno mangozi kalira suna ringalira kapena kugani zirapo zunena kutisipuli na ukozo zandu hidwa nduka kwa tibisidwa ndia zitona wapakomo. Oma mulungu mwonga mlengi wazitu zonse mungati wana sobukula Genesis kuta nalinga mitengo yonse akukala wanchire mwini kukasia mitengo yonse yonse ndukango tulapo nthambi ya mtengo umene wazitona wakuchengo ndibunya mula ndukukau kwa tibisa mtengo wazitona wakuyu wapakomo uja umene mtengo wazitona kwa tibisidwa uja. Chintu chimodzi choka chimene kuchita ndikungoyamika ndikulembekeza Mulungu chifukwa izizi zachitika monga mukufuna kwa Mulungu mwini wake wopanda kufuna kwake kwa mtengo.
Here again we can see that this blood can never stand on its own. It is standing upon the wish of the creator of the trees and being cut from the origin, from your origin, and being grafted into the cultivated olive tree by the same will of the Creator. What a comfort to be one of the blood.
Nakunena kuti nthambi yitu ya azitona wakwatirisidwa wakuchire kwakwatirisidwa wapakhomoyo singathe kubala zipaso pa iyo yokha komatu monga mwakufuna kwa olengayo amene wachita kupanga zinthu zonse kuti zikhale choncho mtengo ukakwatirisidwa kuti ukabale zipaso kuchokera ku mtengo wapakhomo kotero kuti ulemu wonse ndi matamando zayenera kupita kwa mlengi amene wachita ntchito yonse.
That's why John chapter 15 verse 1, 2 and 3 says.
Ndi chifukwa chake mbuku la Yohane 15 ndima yake ya 1 kufika pansi kufika pa ndima ya 6 ya kufika kuti.
This one, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, he takes away. And every plant that bears fruit, he prunes. That it may bear more fruit.
Chifukwa ndima yake ya ndiyo kuti ine mpesa wedu weni ndipo atale wanga ndiye wamunda nthambi iliyonse ya mwayi yosabala chipatso aicho iliyonse yakubala chipatso aitali kuti ngabale chipatso chochuluka.
So you can see here God is pruning upon his wish other branches and letting other branches still cling to the main stem.
Amuona kuti Mulungu mwini wake mafuna kwake akusadza kukosera nthambi zina mafuna kwake ndikusamukanza nthambi zina kuti zikabatizi kwa Mulungu.
Verse 4 and 5 say, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you are
in me. That is the four. Akuti khalani mwa ine ndine mwa inu mungandambi sikase kubala chipaso chatokha ngati sikhala mwa mpesa motero mulibe inu mulibe muso ngati simukhala mwa ine.
Number two of our hymns. Thou sing this one song because the severity of God has brought the goodness to his life.
Yiri ndi nyimbo yomwe imbidwa ndi amitundu chifa chifatso cha Mulungu chabweresa kukopa mtima kumene kwakaoneka kumwoyo wawo sopano.
It blesses my soul to sing this song whereby it says, and the glad will reward me.
Ndipo chidalisa mtima wanga pa kuimba nyimbo yomwe ilankhulaza ndipo kuti ndipo chisomwecho chindisogolera ndifike kwathu.
My sweatshirt says, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch is sinner like me. I once was lost, but now found; was blind, but now I see.
Monga nimeyamba kuti chisomo chodabwisa chandipulumusa wotayika wapezeka wakhungu waona.
And it is the death says it was grace that taught my heart to fear. Not any other thing that taught my heart. When the grace of God is upon you, it will teach you, it will help you understand Christ. It caused my heart to fear, and grace my fear real. How precious is that blessed appear, the hour I first believe.
Pamene ndimachiwira kuti chisomo chalowa mtima kuzainga mantha kusenza kuti pamene chisomo chafika mantha onse ninkhawa zonse zimachoka mmalo mwake umaima chifukwa cha Khristu Yesu ndi amakhala chilimbiko chako ndipo chisomo chimene chiwa kuti ndi cha mtengo wake kwa ine pamene ineyo nditakolwa.
Now there is my special whereby it says through messengers, toils and snares I have already come. It is blessed that called me as what we said as far and grace will lead me. What a comfort to have this grace that will lead me home.
Mundimeke kuoneka kunyengo zimene ndadusamo kapena ndabzolamo imene ni ngozi komaso msauso zimene timadusamo akuti koma chisomo chinachisogolera mpaka nandifike kwathu.
And when we have been there, we have no other to sing God's grace that when we first believe, what a comfort the grace has brought to my heart.
Iza kundipo titakhala kumwambako ndikadzakafika kumwambako zaka zikwi-zikwi komatu kazakhala zikwi zomwe zomthokoza Mulungu kunena kuti chimodzi chomwe tidzakhala nacho ifeyo ndikungolemekeza ndikukweza dzina la Mulungu.
Glory and honor be unto him, for he deserves to be glorified and be exalted.
Ulemu wonse tuni matamando zipitezi kwere kumpando wake wachifumu pakuti iyeyo ndiyoyenera kulemekezedwa ndi kukwezedwa.
He is the very care and goodness of God.
Mfatso kuuma mtima komaso kukoma mtima kwacho kwa Mulungu.
And the title of the message of today is the severity and the goodness of God.
Ndiponso umenewu ndiye mutu wa uthenga wa tsiku la lero kuuma mtima komanso kukoma mtima kwacho kwa Mulungu.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Ndiye maso tipemphere pamene sotafika kumapeto a uthenga wa tsiku la lero.
Heavenly Father, we thank you this time. Thank you because of your severity. Because the partial severity of yours is the goodness of my soul, of our hearts, of our souls, the Gentiles. Thank you for your sovereignty and your will that you have in going to the olives that are wills. Take some and glance to the cultivated olive. What a comfort to be one of them that has not taken my efforts, my desire and decision, my whatever of me, but because of your grace. I'm thankful to God because of this grace that brought my heart saved. God be all the glory and honor because of everything. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.